Check it.
Kipinachoroo, hulanya mambichi, baby. And nobody knows that you are down for me, baby.
Baby, ni ruso ni deke. Nisi chekwe, iwe kwangu mi pateke. Tuwe sote. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio.
The way that I know, the thing that you do, the way I love you, baby, you know, kufanya ni kusamu, waka mini kushushi damu, nisipenda kimataramu.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput. Nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Haribo, alamba, alamba. Tamu tamu katoa maganda. Tuma kibanda, misamba. Makalete kabunja kitanda.
Kanite Kenya, te Kenya.
Aye, kanite Kenya.
Mina pe Kenya, pe Kenya.
Aye, mina pe Kenya.
Kucho kuru kucho.
Aye,
kugani kiruboto.
Aye,
njoni kupi burunguto.
Aye,
mekwa kuzumbu kuku.
Aye,
kila mara kili yangu wewe. Zama mwenzio. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio.
Baby, you know the way that I know, the thing that you do, the way I love you, baby, you know, kufanya ni kusamu, waka mini kushushi damu, nisipenda kimataramu.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput. Nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Baby, you know the way that I know, the thing that you do,